ZLatestMusic.com.
Yeah, it's your boy Rap Killer. Kina Killer. Heavyweight Bass Peter and the Killers Gangs. Houston Vibe, aye. For life, Mina Teleka 20 bars. This is how it goes. End of 2024. Freestyle cypher, listen. My fans busy asking, King anikuza so. Queen angari kweli nisa dropi kuna nize so. Ila kwa matuko zili ni felile. My dear yali pina mwato kuti ya felile. Kona kichwalo kuna nize ni pate ile. Maheta abavoni chwalo esi wafate ile. Wabata kuwona ni wasova ni tele. Wali karikulo ndota moni fita wala tele. Luna mabaza kona linge kwa sele. They wanna see us down kuzwa kale zipalile. Watawela kuni wana vani fele. Kwa pala kuni wisa kakulini halifile. Kiza mwagazi inge butuku wambande. Nemu kane toya vane kushwa chwalo ni nyande. Mulimu kena ziwa zaka hande. Kulitomene na zaka zea feli makande. Mwaziwa kukura pani mushini. Ni rapela kupaya sina musole famishin. Apea niyo kwa competition. I do this for the money, for me yes as ambition. Yay, I got you. End of 2024, long leg got you. Freestyle cypher, hey, DJ Tambo. What's up? We out.